Si wamekuja kuchapa.
Get hippy.
Monday, Monday to Friday. Friday, oh yeah, Sunday. Utatukuta kila pande, kila pande. Eh, gambe, izo nyingi bebe, bebe. Oh yeah, DJ, fanya kama na rewind. Oh yeah, enjoy life, enjoy life, enjoy life, enjoy life. Kuna kupata kukosa, enjoy life, 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 kuna kupendwa kuwacho, enjoy life.
Na tukikosa, tukipata inshallah. Na tukipata, sisi tunakula. Maisha mafupi usifundishwe kuishi. Aturudi nyuma, tunasonga kidishi.
Wili, naitwa Spender. End of course in a jeep and down. Nashinda bar kama bartender. Ukini kusa ni lighter na maglenda. Ush, wamechanganya na mush. Na pesa ptungi haitush. Itagali mush. Nimeamini shisha haichush. Nanza kulewa, nanza kongea kingeleza. We kinge, kinge, kingi. Kama nyampala makeleza. Yeah, yani kama mlenda. Ukini kusa na teleza. Ni mtoto wa Yesu. Sija wai bembeleza.
Enjoy life. Enjoy life,
enjoy life,
enjoy life, kuna kupata kukosa, enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life, kuna kupendwa kuwacho, enjoy life. Eti unipe stressi, kisa mepata tetesi, wasa mani wangu etsi, amepata jipya benzi, benzi, ya nini nipate keshi, kisa mtoto wa mtu, kama baby kakuchiti, kumrudia marufuku, nyam. Enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life,
enjoy life, kuna kupendwa kuwacho, enjoy life,
enjoy life.
Kachiri, saga, fanya kama unataga, badili, swaga, maji nataka kuwacho.